Nchini Uganda, wananchi wanatumia mbinu mbadala ya nishati kuendesha shughuli zao za kila siku na pia kupata kipato. Mbinu hizi ni moja ya juhudi za kupambana na umaskini na pia kulinda mazingira, ikiwa ni baadhi ya malengo ya maendeleo endelevu. Basi tuungane na John Kibego katika makala hii kufahamu zaidi.
Ilinisaidia sana ile briketi moe. Inapiga saa 8.
Huyo ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akielezea manufaa ya mkaa unazalishwa kutoka kwa taka kama maganda ya ndizi na magunzi.
Jina langu niko Savirna, wanachidanganya, inapiga maharagi, mchele.
Mama huyo ni miongoni mwa watu wasiojiweza hapa katika kambi ya wakimbizi ya Kiangwali.
Niko mlemavu, ilikuwa siwezi kubeba kuni.
Mkaa huu pia umemsaidia kunywa maji safi.
Lakini kwa siku hizi tunatumia maji ya kupikia. Tukisha piga chakula, ninapiga na maji ya kukunywa.
Kwa sasa anaangazia kipato kutoka taka iliyokuwa kitupwa.
Tukipata makaa mingi batatusaidia soko ilishapatikana.
Magunzi ni rahisi kuyapata, yale maganda mnayotumia kutengeneza huo mkaa?
Haiyakosekana sana, sababu ukimonya muhogo unaanika mayani itakusaidia, hata visamunyu, hata majani yoyote ya kukauka.
Kutokana na teknolojia hii, matumaini yamevuka mpaka wa ukimbizi.
Naendelea kutengeneza sababu ni kazi ya rahisi ya kunisaidia kupata.
Mama mwingine hapa anaelezea jinsi nishati ya mbadala imemsaidia kupunguza hatari ya watoto wake kusaka kuni porini.
Naitika kwa Ntegereza Janet. Watoto walikuwa wananisaidia sana, natoa kwa shuleni mpaka saa 10 njoo wataenda kulogotesha hikuni kidogo kidogo kwa pori. Zamani tulikuwa kama tunaenda kwa pori.
Maili kama ngapi kutoka hapa?
Tulikuwa naenda kama maili 4.
Naitwa Asifiwe Kaenga. Hatuchoki kwa kuleta kuni.
Katika shirika lililowafunza la Action Africa Help AAH, Christopher Tusime ni afisa wa mali asili.
There was a lot of charcoal burning as an economic activity. People were cutting trees because they need to set up huts, trees because they need firewood. But I can say right now with this initiative, which is so far, I can say it is 37% covering the settlement. We have tried to save the trees to a good level.
Hatua zaidi zimechukuliwa.
Of course, working with the office of the Prime Minister, we also managed to put a ban on cutting of trees. Cutting of trees has to come, maybe if it is an emergency, like new earthlings have come in and they need poles to construct huts.
Juhudi hizi zinazoshabikia lengo la 7 katika malengo ya maendeleo endelevu SDGs zinaenda sanjari na upanzi wa miti.